Babylon, music for the game. Never lose.
Nimehaso miaka mingi, eti mpaka leo bado nipo kwenye mbio kutwa kusaka shilingi, eti mpaka leo sio ni mafanikio. Nyumbani hakuna raha, kila siku ni vilio. Watoto wanalia njaa, kero kwenye masikio. Ila one day, yes, tapata na mimi. Walopata wana nini, na mimi nimekosa, nimekosa nini. Ila one day, yeah. Kama Mungu na muamini, na mimi na jamini, sasa kuna nini.
Kiduna jia,
jua linatoka na kuzama, nipo kwenye jia.
Achungu na kulia,
ila Mungu yupo na niona, sitoka tatama.
Kiduna jia,
jua linatoka na kuzama, nipo kwenye jia.
Achungu na kulia,
ila Mungu yupo na niona, sitoka tatama.
Jua linawaka, wenzenu nimechoka. Mifuko metoboka, Minnesota, yeah.
Avatar, yeah. Kama Mungu wangu yupo, basi najua ipo hata nikipata mwisho. Labda kinikute kifo, ila Mungu yupo na subiri mwone mwisho.
Lazima nichukue jiko, hakuna ujiko bila mshiko. Yeah, vyakula kwa vijiko, madiko diko mpaka tunalamba mwiko.
Yeah, ila one day, yeah, nitampata ghetto queen. Moja waku wana meme, kuniamini, kunithamini. One day, kama Mungu na muamini, na mimi na jamini, sasa kura nini, yeah.
Jua linatoka na kuzama, ni